dadka ku shaqeystay xirfada soo saarista agabka loo isticmaalo dhisidda guryaha dhagaxa, beeraha iyo qaar ka mid ah agabka guryaha ee ku nool magaalada Bardaale ayaa codsaday in laga gacansiiyo goob ay ku shaqeystaan iyo in la siiyo qalab. Dadkan ayaa hadda ku shaqeeya goob aan cadceedda iyo roobka ka celin karin, iyagoona si maalinle ah ugu adeega bulshada. Qaar ka mid ah xirfadlayaashan ayaa sheegay in mararka qaar bulshada ay kala kulmaan caqabado.
Alaab muhiim ayaanbay kumada masaarta bilaawaga alaabmo dadweyne iyadan aan faaso yaa suubiyahayn farsamada waa ta hormarka oo masal teknoloji magle waan hata langeemi aan
farsamadan kontan ishan sani ka shaqeeyahay aawkay ku deeri aawkayna aawiye ku deeri kontan ishan ajar waan may ka shaqeeyada helo sodan in siyaabe ka shaqeeyahay
farsamadan afarta ishan sani ka shaqeeyahay aawkay ku deeri hadana aawkay ku deeriyo aawkay inta ka dhaladi degmadaana tirog leeg dhaladi alina ta ka dhaladi ka dad tale ka dad korsataay deedayna fartiishan sanu bulshada ma hayna bulshadu shaqo hoog leen hayn yeenbad masaarta toorida kawaanka kalaanayo deeganka dad kale ka degiya kuma dana taasan hayn tusuuga suugo taariikhiya waan koobti dadka aasaas in ka jiray hatan in muqdaa maalaha afar faashan faalli farroogana may kale amare lahaaye ilaa waqtigaasi dhatan degmooyinka kale tuulooyinka kale wali farsamaha fadhi boosalin dhisay boosalingooy kolle meelo ka nool ladibaraad meel hood ahu degmada degangna xeydo badano uno arday inta koor uno warbiinina ma jara laakiin dadka deegaanka malaagiintiio dadka kale warbiini may dhibaateen nahaaye may fadaale in uno meel degnaninin dhiso
farsamada gacanta ayaa inta badan ah mid layska dhaxlo walow hadda dalka uusan lahayn warshada awood u leh samaynta agabka ay sameeyaan xirfadlayaashan.